yaltude de inaare halde hala kabaru heedo dum ko no anya hore be goldeji mudon ka golle mudon wana ko wotti e tabitinde tatteji fu lay nokkuji egube gon hele mudon lay leedi men di rewbe ana pami nafa heedo dum do tabade don kede be rewbe yogabe wombe lay nokkuji egube wombe sigu e gaawo
ni e ban kolosita
to tingol beengu lato sababu nirado o fofta suko dum mouno no hani to tingol beengu kay na mo eni nirado o mo eni dum suko
kanon rewbe yogabe ana chalani don ko sababuji mudon ana kewi
madde de kake
mi medda yi hurnde dum denno wala fuf ko bawmi halde dum ni mi la wiide ko wiete planification familiale o wala hunde mudunde medda dun waddi sabi jongalli am jabana mo nawtorta gu dun na hebati allahji yi jam hunande mudum madun na do mu famay no amirte sato nangaredu nawtorgul mudun e tawede fuf kambar dum ne sikiti kabar mudum
kanon babiraabe yogabe e gube golti wiide nafa hejo ndimo ana wodi e wi mabbe dun ya finan tarnade almusaddaji koreji mun musa jara e demba tambura didon fuyi e gube wombe yoru e motti
do heewi nafa faaso haadi e cellal sukaabe kanyo gutugul almusaddaji galle worbe hultobe ana kino don wobbe yan notor sa
fatumata kulubali yo saaz fam gondo kuccala won ko holiti nafngaaji gondi do heejo ndimo holiti du torraji kebeteedi do mudon
sa amena la tante meme
musa bidan kawral le galle gutugul ambul reedu gollo yelaka e fay gutugul maya maya sukaabe heccube indrabe kala heejo golle na jogi kuteji seeda ko min darrata rewbe yu kala wottu wonko be tayki be tinno wardi lupital no yawiri
fa ko yida dun hebe himbe hewbe nawtoro dun o ONG nga yogaji lelnay juude mu men wadde be balla himbe yogabe wadde be jottole nokkuji himbe e gube golle mu ben famminde dum ben e majji ana hen ONG yangtu malamin sise jubbino golleji mun gondo motti
ele nuku déplacer un bim chan dabare num kinoto kabar mudun bangal docteur en e kaki gollirde tagal mudun num kumpitan déplacer be wultindibe be baw yaade dum bawi gollede
docteur en koltivide haana daranade wadde heejo ndimu tawe yottaaki suudi docteur dun yo holitinde wiide kon dati kewdi kambi jokkede dow tabade dun fatumata kulubali sage femme gondo kuccala
on doit pas faire des méthodes de
plan afine do hinno dabare tutingul beengu tawe ayida e docteur sabi an hani ande sifaji hudi huntande hore sabi an wodi di wattu dabbo an wodi dum di wattu juddo
fa hewbe dabbo e majjun do humanade nettaku horebe service development social region kawo an gonde wadde imma daraji holita ngoji e koltiwide be dulla nafa mudon do wallude himbe e gube dum sabe de be ngada golleji kewdi do kabaru mun ibrahim karakojo gollo le de gollirde politi ko be gondi
min gaddan tutundral hakilaji famin gollo e kanye mbirki sabu no jogi rewbe njahobe be do déplacer en paix kumpitinde be do kabaru cellal be rewbe e fawu surbaabe
sini a ƴeewi hakilaji landaabe hewbe heejo ndim nafa mudon ana mawni sanne bangal cellal fu ɓuri do himbe kanbe faabede bangal neddaku e wi au Niger office national de la santé de la reproduction kabaru heejo ndim ana wonde yaarude yeso le temedere fu nogay didi le hitande 2023 le mali